The Iron Man.
Yeah, Molly. Dexter. DTB.
Yeah, isn't this a sound? Sounds like a gangster, my cheese talk a rock city Mwanza. Hustle set him tar. Swagger they go loaded. Molly na Dexter, we run this. Up a nipple mall. Bebeni you for Dexter. Game you cook a ribu, we own this. Tuna choker down. Tuna kwenda juu kwa speed kama rocket. Game kama jackpot.
Bona hanya, bado mina zili tuku Kenya. Bongo tukampara mpaka Kenya niko vyema. Sina uzushi, na ngaa tuna kaza yo manyuzi. Wepo naropoka mina wea tuma Gucci kama staki. Na go tunasonga mima mbere. Chenga zako ziko low, mina chenga kama pere. So bahati, na haso bro mpaka niko hapa. Chini mpaka juu nimepita na kusafa. Mambo vipi, jo karibu tufanye muziki. Bifu kamwe na mpanga. Njo tusote na mikiki changa mwana. Maisha mbele hakuna kujuana. Reo tuko wote kesho mzaza na kukana. Lay low. Cheda nazisaka kwa manati. Magumashi mwanzo mwisho nikipinda tu kwa safi. Weni mkari. Ila mikitawa na nkubari. Tisini mpaka nao na wachapa kwa mistari. Sina chata. Mama na baba ndio na waenzi. Mina dogo rangu mpaka sasa tunaspendi. Cheki nja. Ukimu na tawara kwa judi. Tugu sana. Yesu karibuni tuana rudi.
Isn't this a sound? Sounds like a gangster. My cheese talk a rock city Mwanza. Hustle set him tar. Swagger ziko loaded. Molly na Dexter, we run this. Up a nipple mall. Bebeni yupo Dexter. Game yuko karibu, we own this. Tuna choker down. Tuna kwenda juu kwa speed kama rocket. Game kama jackpot.
Maisha ujana na nchanganya na nifanya ni haso mchana. Everyday na kaza butu kinzingwa tuna kuchana. Wanzo niliona nyota ngaifata wakanipoteza. Wamekaa kudisi watu wapo kama mikia ya pweza. Sikujua fikra zao ziko fupi kihivi. Wapo kama dada zao wanashobokea machizi. Tuna change tu miguu kwa chini na ngoza bayu. Superstar jona mwisho kidondoka tumeferi. Na wafuta kama vumbi ndani ya PSP. Anga zango wazi somi. Mimi ni A, we B. Rushwe meta wana mtaa. Ukiwarizo na wakataa. Tekwa toto tuwa makete. Dero na vyo haso mja. Musiki kwangu damuni. Uspime level hizi. Woto ro nifata fake MCs wame freeze. Sina Gucci, sina grill. Peki angu na songa. Wepo ndaro poka rakini mjita na songa. Miso neutral. Na stick nipo kwenye style moja. Wayo niponda jana na changa wanajigonga. Panchi zangu ziko high. Uzitachi bro. Wanzo mwisho mintakaza na nitafika bro. Yo.
Isn't this a sound? Sounds like a gangster. My cheese talk a rock city Mwanza. Hustle set him tar. Swagger ziko loaded. Molly na Dexter, we run this. Up a nipple mall. Bebeni yupo Dexter. Game yuko karibu, we own this. Tuna choker down. Tuna kwenda juu kwa speed kama rocket. Game kama jackpot.
Let's transform this rhymes, homie, let me in. Future, western, past, that's why we the best. Molly on the beat, Dexter on my back, yeah. Aso zetu mtaa, mama ananikumbusha nisi msahau ja. Unachokifanya kumbuka, we off that. Kwa na madem wengi na weedy, we off that. Mina end of mind, kama vile presidao. Sikimbie shure maisha magumu mtaa. Maisha sio mtere mko, sendekeze ujiko. Usendekeze ubisho, tadisaidu wazazi wako. Capture that. I run this town, Mr. Jiga, what a mode 9. Rest in peace bro. One day tutakuwa together. I hope wendo my angel na yeni linda. Molly.
Isn't this a sound? Sounds like a gangster. My cheese talk a rock city Mwanza. Hustle set him tar. Swagger ziko loaded. Molly na Dexter, we run this. Up a nipple mall. Bebeni yupo Dexter. Game yuko karibu, we own this. Tuna choker down. Tuna kwenda juu kwa speed kama rocket. Game kama jackpot.
Yeah. It is what it is, son. Toka down paka Mwanza. H2P Records. Molly, y'all. Ah. Woo. Downtown Boys.